the different series of the visions,
ebirooto,
the dreams,
kyusibwa,
the trance,
azota,
the azotas,
urimu,
the urim,
ne samim,
and the famim.
Tugenda mu lugendo lw'eggulu,
we are going in the journey of heaven.
Olugendo lwatambulira mu Bible,
the journey move through the Bible.
Mu series ezokwolesebwa,
the different series of the visions,
ebirooto,
the dreams,
kyusibwa,
the trance,
azota,
the azotas,
urimu,
the urim,
ne samim,
and the famim.
Luno lwe lugendo lwo nange,
is your journey and my journey.
Lugendo lwo nange,
your journey and my journey.
Era tulwerabira,
and do not forget it.
Lugendo lwaba abatusookawo,
is a journey of those who existed before us.
Lugendo lwaffe abaliwo mulembe guno,
is the journey of those of us in this generation.
Era lugendo lwabo abagenda okujja,
and is the journey of those going to come.
Okutuusa okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo,
to reaching the second coming back of the Lord Jesus.
So tuwerabira,
now don't forget,
nti lugendo lwo,
that it's your journey,
era lugendo lwange,
and it's my journey.
Era lugendo lwabo abatusookawo,
it's the journey of those who existed before us.
Lugendo lwaffe abaliwo,
it's the journey of us who are existing now.
Nabo abagenda okujja okutuuka okudda kwa Mukama waffe Yesu
Kristo, going to come to reaching the coming of the Lord Jesus.
Yesu yabazibwa nnyo,
praise Jesus so much.
Amanya n'eddoboozi,
and by name and voice,
omutume Ronald Hope Witness,
Apostle Ronald Hope Witness,
wamu ne musumba,
together with Pastor Posa,
n'omusomi waffe wa Bayibuli,
and our Bible reader Teacher Isaac.
Tubaaniriza nnyo mwenna,
we welcome you all.
Ennimi n'ebika n'amawanga,
the nations, clans and languages,
eri omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde,
to the new generation with the full knowledge of God.
Yesu yabazibwa nnyo,
praise Jesus so much.
Twaniriza amawanga gonna,
we welcome all nations,
ebika n'ennimi n'amawanga,
clans, nations and languages,
eri omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde,
to the new generation with the full knowledge of God,
ku lw'obulamu obutaggwaawo,
for this eternal life.
Yesu yabazibwa nnyo,
praise Jesus so much.
Ensonga lwaki twaniriza ebika n'ennimi n'amawanga,
the reason why we welcome clans, nations and languages,
kubanga abo be b'okununulibwa,
because those are the ones to be redeemed,
okuyingira mu bwakabaka bw'omu ggulu,
enter in the kingdom of heaven,
era nga tumanyi naawe oli mu abo,
and we know you too, you are among those.
Twagala okusooka okusomera ku kyandikibwa kino,
we want to first read you of this scripture,
ekiraga nti gwe ali mu mawanga ag'enjawulo,
which shows you in the different nations,
era ali mu bika eby'enjawulo,
in different clans,
ali mu bantu ab'enjawulo,
one in the different people,
era ayogera olulimi olw'enjawulo,
the one speaking a different language,
wenna olina okuvaayo oyingire mu kika ekitukuvu,
all you have to come up into the holy clan,
ekika kya Katonda kitaffe ow'omu ggulu,
the clan of God the Father within heaven,
era nga mu Efeso esula ey'okubiri kumi n'omwenda,
Ephesians chapter 2 verse 19,
Mukama ayogera bw'ati,
God speaks like this,
ku by'ebika n'ennimi n'amawanga,
concerning clans, nations and languages,
nga tuyita okuddayo mu kika ekitukuvu,
and he calls us back to the holy clan,
nga bwe tugenda okuliwa olugendo lw'eggulu,
like we are going to hear the journey of heaven.
Katusomeyo tuwulire,
let's read there and here,
Efeso 2:19,
Ephesians 2:19,
Abefeso esula y'okubiri olunyi lwa 19,
Ephesians 2 verses 19,
kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba mu nnyumba ya Katonda.
Yesu yebazibwe,
amen.
Bwetyo tetukyali bayise,
thus we are no more aliens and strangers,
tuli ba kika kimu n'abatukuvu,
we are
b'omu ggulu,
one clan with the saints in heaven,
tuli ba mu nnyumba ya Katonda,
we are of the household of God.
So tetwerabira,
now we shouldn't forget,
kitaffe yali mu ggulu,
that our Father is the one in heaven,
era naffe abaana tuyita ku nsi kuno,
and we the children do pass this world,
mu bire eby'enjawulo,
the different seasons,
naye nga tuteekeddwa okuddayo,
but we are meant to get back in heaven,
twesiŋŋana nga tuli mu matwale ag'enjawulo,
find ourselves in the different territory,
era nga tuli mu bika eby'enjawulo,
we are in the different clans,
era nga twogera ennimi ez'enjawulo,
we speak different languages,
naye nga kitaffe ali omu oyo ali mu ggulu,
but our Father is one, the one in heaven.
Yesu, nga lwaki tukugamba,
is the reason why we tell you,
nti olugendo lw'eggulu,
that the journey of heaven,
olugendo lwo nange,
it's your journey and my journey,
olugendo lw'abo abatusookawo,
the journey of those who existed before us,
olugendo lw'abo abaliwo leero,
the journey of those existing now,
n'abo abagenda okujja,
and those going to be coming,
okutuuka okudda kwa Mukama waffe Yesu,
reaching the second second coming of the Lord Jesus.
And
when he tells us in Revelation, chapter 7,
verses 9,
he is to redeem his people from the clans, nations, and languages. Let's read and we hear. Revelation 7 from verse 9.
Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba, era laba, ekibiina kinene, omuntu yenna ky'atayinza kubala, mu buli ggwanga, n'ebika, n'abantu, n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe, ne mu maaso g'omwana gw'endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru, n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Told it in the
we had that he saw the multitudes,
Amawanga,
the nations,
Evika,
the tribes,
Nenimi,
and the clans.
And
they had stood before the throne of God the
Father
and that of the Lamb of God.
And
they have come from the clans, nations, and languages.
Yes,
praise Jesus. That's why we tell you that the journey of heaven is my journey and your journey.
It
is the journey of those who existed before us.
It
is the journey of us existing now. And those who are going to be coming. To reaching the second coming of the Lord Jesus. Let's move on to Revelation we hear. Why is this journey yours and mine? Let's hear. Revelation 7 verses 10.
Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga ne bamalayika bonna abaali bayimiridde nga beetolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunnama amaaso gaabwe mu maaso g'entebe ne basinza Katonda nga boogera nti amiina omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe amiina.
Yes, yebazibwe nnyo.
Amiina.
Tuwulidde bano abatukuvu era abagenda mu maaso n'okubambika n'ennimi
n'amawanga
abalabise eri entebe ya Katonda
Katonda
kitaffe ali mu
ggulu
n'eri entebe y'omwana
gw'endiga
kigambo kya Katonda
Mukama
waffe Yesu
Kristu
era nga bagenda mu maaso n'okubeeramu ne bamalayika
and they move on to be with the angels, the saints in heaven.
And
honor God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all the wisdom, and all the understanding, together with salvation.
It
says it's come from our God. That's why we greet and send our regards to all nations. And we continue to welcome you. In the journey of heaven, moved through the Bible for 7 years. In the different series of the visions, the dreams, the trance, the azotals, the urim, and the thummim. And the question is right here. It's going to come back on the day you reach and get back to heaven yourself. Let's move on in Revelation chapter
7.
Revelation 7 verse 13.
Omu kubakadde naddamu nangamba nti bano abambadde ebyambalo ebyeru bebaani era bavaawa ne mugamba nti mukama wange gw'omanyi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga eyafuna okubikulirwa yasooka.
As the one who got this revelation first.
Mutume John.
Apostle John. That is John the Apostle.
Yes, he was
praised Jesus so much. When he saw those who had come from clans, nations, and languages, one of the 24 elders, those responsible of the holy clan in heaven, in the household of the Father, he asked him, "Where have these come from?" And he moved on to tell him, and he says this. Revelation 7 verse 14.
Mukama wange gumanyi nangamba nti bano bebaka mukubona abona kuri okunji ne bayosa ebyambalo byawe ne babitukuza umusayi gw'omwana gw'entiga kibavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye. No, you are to the Kuntibi.
Yes, he was a good
friend. Jesus.
Yagama,
he said, one of the 24 elders, those around the throne of God.
Yadamo,
he answered Apostle John.
Namugamba,
and he told him
Tibanobodaba,
that these ones you see, they have come from the clans, nations, and languages. And they were patient. They endured all the afflictions and persecutions. And they moved on to cleanse their robes as they washed them in the blood of the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. That's where they have been before the throne of God, and they can serve him all day. Now in this time, this message comes to all nations, to the clans and the nations and all the languages.
Will
remind you of the journey of heaven, my journey and your journey, the journey of those who existed before us, the journey of those existing today and those going to be coming. Let's move on out here.
And
after they have overcome, what will come next?
Kubikurisula ya musambu n'olunyiri wa 15.
Revelation 7 verse 15.
Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye. N'oyo atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bo. Tebali lumwanjala nate, so tebali lumanyota nate, so omusana teguli bwokya newankubadde okwokya kwonna. Kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe anaabaluntanga era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu.
Yes,
praise Jesus so much. All the victory which ends up in the good life, the eternal life, there is no suffering. In that life, there is living water. The Lord Jesus is to lead us. But like I've told you, we are meant to come from the clans, nations, and languages. Each one where God put them,
you're
best there to seek God and that they search Him with all their hearts. Now, the journey of heaven, it's my journey and your journey.
It's
the journey of those who existed before us.
It's
the journey of us existing now. And the journey of those going to be coming. To reaching the second coming of the Lord Jesus. And the day of judgment. To judge those children who are rebellious. Those who never made it back the kingdom of heaven. And in Revelation 6, verses 9, to wait to reaching the of those people who are at the last, those who come in this journey, who are going to end it. Let's read Revelation 6 verse 9.
Kubikura esula ya mukaga olunyirwa mwenda.
Revelation 6 verses 9.
Bwe yabengula akabonero akokutano nendaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, "Olituusa wa Mukama Omutukuvu era ow'amazima?" obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusayi gwaffe kwabo abatuula ku nsi.
Yes,
waliwo
emyoyo gy'abatukuvu
baatuukedda
mu kibuga kya Katonda
Yerusalemu
eky'omuggulu era ng'olugendo lw'eggulu bwe lugenda otambula
otuuka
mu kibuga kya Katonda
Yerusalemu
eky'omuggulu
naye
abaatusookayo
moved into it first.
Baatuuka ne bakomplaina.
They reached a time and complained.
Abagamba nti olituusaawa.
And they told God, how long will you?
Obutasala musango gwabo batuula ku nsi.
Not avenge those who sit on the wall.
Naye eddoboozi lye yaddamu nga ligamba.
But the voice answered them telling them.
Omwoyo Mutukuvu yali addamu yagamba.
As the Holy Spirit answered, he said.
Nti balindeko naffe abalijja.
That let them wait for us too who will be coming.
Era nga naawe oli mu lugendo
olwo. And you too, you are in that journey.
Katusome tuwulire.
Let's read and we hear.
Kubikura esule y'omukaaga olunyi lwa 11.
Revelation 6:11.
Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono, okutuusa abaddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baligwera, abagenda okuttibwa nga nabo bwe battibwa.
Yes, we have to go.
Praise Jesus.
Baba gamba balindeko.
They told them to wait.
Era ne basindikwa mu kuwummula.
And they were sent into rest.
Nga gye bali mu kibuga kya Katonda.
And that now they are in the city of God.
Yerusalemu eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Era n'abalala nga bali mu lusuku lwa Katonda.
And the others are in the garden of God.
Olusinga lwa muggulu eryomusa.
Which is found in the third heaven.
Nga bwe tugenda okweyongera okutegeera mu
lugendo lwa. Just as we are going to understand that in the journey of heaven.
Era nga tubasuubira okudda okusisinkana.
And we expect them to come back meet us.
Olunaku lwa Mukama waffe Yesu.
On the day of the Lord Jesus.
Naffe tulyoke tukyusibwe tusibibwe wamu nabo.
Which we shall be transfigured and lifted together with them.
Ate tuddeyo mu bifo ebyo ebyategekebwa mu ggulu.
Then we shall go back to places prepared.
Naye nga balindako okutuuka ku abo abasembayo.
But they are waiting for the number which will be the end.
Yesu, lwaki nkugambye?
That's the reason I told you.
Olugendo lw'eggulu.
That the journey of heaven.
Olwatambula mu Bayibuli okumala emyaka musanvu.
It was moved through the Bible for 7 years.
Series ezokwolesebwa.
In the different series of the vision.
Biroto,
the dreams,
okukyusibwa,
the trance,
azotab,
the azotab,
urim,
the urim,
the thummim,
and the thummim.
Lugendo lwange nawe.
It's my journey and your journey.
Lugendo lwabo abatusookawo.
It's the journey of those who existed before us.
Naffe abaliwo.
And we too are existing now.
Nabo abagenda okujja.
And those who are going to be coming.
Era nga buli omu yateekebwa mu matwale gy'ali.
Each one was put in the territory where they are.
Mu bika n'ennimi n'amawanga.
In the clans, nations and languages.
Okusinziirayo okunoonya ewaffe mu ggulu.
Based there to seek our home in heaven.
Era okusooka okunoonya oyo kitaffe ali mu
ggulu. And to first seek their father in heaven.
Kubanga ayogera
He speaks in the Acts 17.
Ndi yatutonda okuva ku muntu omu Adam.
That he created all of us from one person Adam.
Era n'agenda mu maaso kuteeka mu matwale ag'enjawulo
gye tuli. He put us in different territories where we are living now.
Naye nga buli omu ku ffe.
But each one of us.
Alina okunoonya kitaffe oyo ali mu
ggulu. Must seek for that our father in heaven.
N'okusobola okunoonya okuddayo.
And to be able to seek the way to get home back.
Nga bw'ayogera mu matwale 17.
Like he speaks in Acts 17.
Onyo lwa ndimu omukaaga.
Verses 26.
Paka 2
27.
Bikola batume esura ya 17 olinyirwa biri mukaga.
Acts 17 from verse 26.
Yakola okuva ku omu buli gwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna. Bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe.
Yes,
Katonda
yatutonda okuva mu Adam.
God created all of us from Adam.
Era buli omu n'abaako eyamuteeka.
And each one he put them in a specific territory.
Yateekawo ensalo nga bw'oziraba.
He put in place borders as you see them.
Tulina Africa.
We have Africa.
Tulina Europe.
We have Europe.
Tulina America.
We have America.
Tulina Asia.
We have Asia.
Tulina Australia.
We have Australia.
Tulina Ireland.
We have all the different islands.
Naye buli omu gye yamuteeka.
But each one where he put them.
Yamuteekayo asinziireyo okumunoonya.
He put them there that they may best there to seek him.
Nga bwe tusaba nti kitaffe ali mu ggulu.
We pray that our father is in heaven.
Osobola okuzuula ewaffe mu ggulu.
We'll be able to discover our home in heaven.
Osobola okuba nga tuddayo.
Then we can make it back there.
So mu kiseera kino tuliwo okukujjukiza.
Now this time we're here to remind you.
Kubanga ayogera mu bika 17:27.
For he speaks in Acts 17:27.
Ng'agamba bw'ati.
And he says this.
Bikola batume esula ya 17 olinyoba biri musanvu.
Acts 17 verse 27.
Banoonyenga Katonda mpozi bawamate okumulaba ne wakubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe. kubanga mwoyo tubabalamu tutambula tubeerawo. Era ng'abamu abewammwe abayiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye.
Yes, he was
raised Jesus. And just as you have heard, each one in the language you are in the nation you are in the clan you are in, and in the multitudes of people, God put you in that place where you are, that Father was in heaven, that you best there to reach out to him and you seek him, that you can understand him,
and
that you know that our home is in heaven, like Philippians 3:20 says. And it's been said that in the entire world, those who are poets, they still say we are offsprings of him.
Yes,
praise Jesus. Now it's the reason why the journey of heaven, it's my journey and your journey. It's the journey of those who existed before us. It's the journey of us existing now. And those to come, reaching the second coming of the Lord Jesus.
Even
how judgment will be happening. It's not a long time from now. But God has brought for us the book of remembrance in the journey of heaven. Through the Bible for 7 years, in a different series of the visions, the dreams, the trance, the azotals, the urim, and the thummim.
Yes, he was
praise Jesus.
And
I am Apostle Ronald Hope
Witness,
who moves on to reach you this journey, which God moved me, and move on to serve with Pastor Bosa, and the Bible reader teacher Isaac, and the many brethren, each one in their different spiritual gifts. We base here the new generation with the full knowledge of God. It's this ministry. And that generation
is
the generation which God promised. We base the new generation with the full knowledge of God. And that's this ministry. Ministry of the generation which God promised himself. According to Psalms, Psalms 87, verses 1 to 8, we are a generation which was promised, and it's not a generation to appear like that of our forefathers who came before us from the languages, tribes and nations. Some of those who never discovered our home in heaven, and those who got lost within hell right now, are waiting for judgment of the lake of fire. Let's read in the Psalms. Psalms 78, verses 1 to 8. And we see of this generation God promised, and it was meant to be filled with knowledge, the full knowledge of God and his glory for eternal life. Let's read and read here.
Zaburi ya savu munana nolinyiro soka.
Psalm 78 from verse 1.
Mwulire mwabantu bange okulagira kwange, mutega matuga mwe eliye bigambo ebya kamwa kange, naye sama akamwa kange murugero.
Yes, he was
raised Jesus.
Yatu abantu kuva mu season.
Called us his people from all the nations.
Nadga matulire.
And he told us to listen.
Yatulire bigambo.
We hear his words.
He wants to younger than Adam.
But down he moves on and say,
wakwasa miaka mwaka,
is to open his mouth.
Kuogera kuviga baby ya miroka san.
Speak words of parables right now.
Ege ngerezo zikidua kusiru.
Those parables now they have been open the seals through the new generation of praising God in the full knowledge, the full knowledge of God and his glory. Let's read and hear. Psalm 78 verse 2.
Naya sama akamwa kange murugero, nayogera ebigambo ebyekyama ebyedda. Bye twawuliranga, bye twamanyanga, era bajjajjaffe bye baabuuliranga. Zabuli ya 78, olunyo olw'okuna. Tetuubikisenga baana baabwe nga tubuulira emirembe egijja n'amatendo ga Mukama n'amaanyi ge n'ebyamagero bye bye yakola.
Yagamba nti muwulire bino,
tugenda
kusooka okwogera ebyasooka edda, ebigambo ebyali byakwekebwa, era tugenda kuba tweyongera
okubitegeera
omulembe guno gwennyini
gwayogeddeko,
yayogera ku mulembe ogwo gwali kugenda
okujja,
omulembe omupya,
era
yagamba
nti
omulembe guno tegulifaanana gwa
bakitaabwe
bali
abaatusooka
abataamanya mirimu gya Katonda
egyasookaokubikulibwa
okwekitaabwe.
The revelations which are extreme.
But here, get you.
Let's move on.
Zaburi ya 78, no linyo
lw'okutaano. Psalm 78:5.
Kubanga yanyweza obujulirwa mu Yakobo, era yalagira etteeka mu Isirayiri, lye yakuutira bajjajjaffe, babitegeezenga abaana baabwe, emirembe egijja gibimanye.
Gwali kugenda
okujja,
omulembe omupya gwalina okumanya ebikulu bya Katonda, okumanya kwennyini okujjudde okwa ddala. Yesu
yebazibwaotuwulira
nga tuyita kweyita omulembe
ogwo
Katonda ye yatutuuma, era yagamba tulibeera omulembe omupya ogulina okumanya
okujjudde
n'ekitiibwa kye. Tweyongereyo.
Let's move on.
Zabuli ya 78 n'olunyiriri olw'omukaaga.
Psalm 78:6.
Emirembe egijja gibimanye, be baana abaali bagenda okuzaalibwa.
Abaana abaali bagenda okuzaalibwa.
Children who are going to be born.
Kwali kulina kuzaalibwa muzaalibwa.
We are meant to just get to be born.
Kwegamba gwe mulembe ogutondebwa Katonda.
Now it's the generation created by God.
Mulembe omupya.
The new generation.
Ogulina okumanya Katonda okujjudde.
Which has the full knowledge of God.
Omule ekitiibwa kye.
Together with His glory.
So tuli mulembe ogwalindirwa edda.
Now we are a generation await for a long time.
Katonda gwe yasuubiza.
Which God Himself promised.
Ezzadde lyali lina okuzaalibwa.
Children who are to be born.
Na lya mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde.
Ogone
ekitiibwa kye.
Teweewuunya.
Naye omulembe ogwo guli gutya? Gutondeddwawo okufa abantu. Omulembe guno gwa kugenda mu maaso n'okujjukiza olugendo
lw'eggulu.
Olugendo lunange. Olugendo lw'abo abaatusookawo.
Olugendo
lwaffe abaliwo leero.
N'abo
abagenda okujja.
Okutuuka
okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo.
Reaching the second coming of Christ Jesus
in
the day of judgment.
In
the name of the Lord Jesus.
He
spoke of those children. And I know
when
you're listening to these words, you are among those children. Now don't get lost ahead on. You are told to be a generation
of
people who are going to be holding knowledge. And they worship God within knowledge. Let's move on to here.
Zaburi ya 78 n'olunyiriri lwa mukaaga.
Psalm 78:6.
Emirembe egigenda, emirembe egijja gibimanye, be baana abaali bagenda okuzaalibwa, abaali bagenda okugolokoka n'okubibuulira abaana baabwe.
Yesu
yebazibwaezzadde
lyasuubizibwa
nga
lya kugolokoka.
Yesu yebazibwaera
nga bwe limala okuyiga era nalyo lisomesa abaana
baalyo.
Kyenvudde nkugamba
olina
okubeera ne Bayibuli
yo, olina
okubeera n'ekitabo
kyo, peeni
yo,
ate
otegeke omutima gwo,
omuntu
ow'omunda,
amagezi
go,
omwoyo
omutukuvu asobole okuwandiika,
asobole
okubikuwanga mu kiseera
ekituufu. time.
For
he speaks
in Jeremiah
31,
verse
31
unto
43.
And
he says the new covenant he will make with us. He is to write these words in our minds, in our hearts, and in our inner man. And he promises us it's not going to happen by our might, neither by our power. But he moves on to explain to us in 2 Corinthians chapter 3, verses 1 to 6, that the Spirit himself
will
move on to write those words on tablets of our hearts. Praise Jesus. And we know in the moment of preaching ourselves,
and
to preach those who are going to be coming, the Holy Spirit is to remind us always, like he promised us in Matthew 10, when he said,
"Do
not fear when they will ask you questions, but the Holy Spirit will give you what to answer,
but
speak in that moment."
Yes, he was
raised, Jesus.
So the way that you know,
don't be worried. You do what you can to have your own book, to have your own Bible, to have your own pen. You can write down, do that which you can. You give up your time. Then the Holy Spirit will do what you cannot do. To write in your mind, in your heart, in your inner man.
As
we heard in Romans 8, verse 26 to down, that the Holy Spirit himself, he bears our weaknesses.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Now, as a generation promised to make all nations disciples, like in Matthew 28:18-20,
it's
the generation we're speaking of. It would have begun long time, but you fought many battles. But this time is not going to retard the generation which was promised to have the knowledge which is filled and the glory of God.
Hallelujah.
Hallelujah. Let's move on in Psalms.
Zaburi ya 78 n'olunyiriri olw'omusanvu.
Psalms 78 verse 7.
Balyoke basuubirenga Katonda, so balemenga okwerabira emirimu gya Katonda, naye bakwatenga amateeka ge, so balemenga okuba nga bajjajjaabwe. Emirembe emikakanyavu emijeemu, emirembe egitaalongoosa bulungi mutima gwagyo, n'omwoyo gwagyo nga tegunywera eri Katonda.
Yes, he was
praised.
We're
not going to be like the former generations of our forefathers, those who never cleansed their hearts, those who never gave themselves to trust God. We are not to be like those generations, but we are a new generation which was promised. We
need
to have the full knowledge. In our generation,
he
promised these words down here, according to Isaiah 29 verses 14.
He
spoke these words upon this generation.
Isaiah 29
from verse 14.
Kale, laba, ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano. Omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero. N'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira. N'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa.
Yes, he was
praying
Jesus.
This generation, promised in it to do a great work, a work of extreme understanding. It is to appear that the wise of this world, those who think to be intelligent, move on to get humbled,
Yes,
praise Jesus
Amen.
So much. By the glory of God heading on to come.
Yes,
praise Jesus so much. And we know we are waiting this very generation. In the name of the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus
Amen.
So much. Now in the same way, what I want to move on to understand, the generation to change those who are perverted. Come back to understanding. According to
Isaiah 29:24.
Yes,
praise Jesus. This generation.
Let
glorious generation before God.
And
he said those who are wayward in spirit, they will get understanding and teachings.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
All those who have been complaining, and he says,
they
will understand what is preached,
it
will become a sheer terror unto the evil.
And
I want you to understand as well, the new generation with the full knowledge of God is a generation which was promised.
It's
a generation of bringing the knowledge of God. And that knowledge of God, which is filled in His glory,
come
from the journal of heaven, move through the Bible for 7 years in the different series of the visions, the dreams, the trance, the azotars,
Urim,
the Urim, and the Thummim. It's my journey and your journey. It's the journey of those who existed before us. It's our journey. It's the journey of those who are going to be coming.
Yes,
praise Jesus so much. We want you to understand us very well. It's a journey of revealing many secrets of total understanding. And it's the journey of showing God the Father, the Son, and the Holy Spirit in His fullness as the seven spirits are. Even the seven groups of angels, the commanders were involved in it, and those holding the weapons, just as we shall move on to understand. He spoke of this generation in Isaiah 48, and he speaks like this.
Yes,
praise Jesus, brethren. Let's proceed on. In the name of the Lord Jesus. And we move on to explain to you why this journey of heaven, my journey and your journey, it's coming out through the new generation with the full knowledge of God.
It's
a generation God Himself promised. We told you in Isaiah chapter 48, starting from verse 1, He told us that this generation is going to be doing like this. He first told us this word. Let's hear. Isaiah 48 from verse 1.
Muhulire chino mu nyumba ya Yakobo abatumibwa erinnya lya Isirayiri era abavudde mu mazzi ga Yuda abalayira erinnya lya Mukama era aboogera ku Katonda wa Isirayiri naye si mazima.
Yes, he was
praised. He says that many people, they have been speaking of him, and they take office in his name, but not in truth.
So he created
this generation he promised a long time,
which
has the full knowledge of God and his glory. And then we shall speak of him in truth, and we worship him.
Is,
understand him.
When
he first told us in Acts 17:19 to down, and he says, what you worship and you don't understand it,
it
is what I have come to make you know.
So
how is this generation moves on to bring you the journey of heaven? My journey and your journey in the name of the Lord Jesus, Son of the living God, moves on in Isaiah 48 and tells us this. Those things will appear through the new generation with the full knowledge of God. Isaiah
48 from verse 1. Nabuulira ebigambo byasooka okuva edda, weewaawo byava mu kamwa kange ne mbiranga, nabikola mangu ne bituukirira, kubanga namanya ng'oli mukakanyavu n'ensingo yo kinywa kya kyuma.
Yes,
ebigambo
by'ogenda
okuwulira, era
nga Katonda waffe omulamu,
the Father in heaven,
n'ekigambo kye Mukama waffe Yesu,
omuno
omwoyo omutukuvu,
baagenda
mu maaso n'okuba ng'ekitabo kino kiwandiikibwa mu ggulu,
Bayibuli
gye tulina,
era
ne baleeta fotokopi yaabyo.
Their photocopy,
okuyita umoyo omutukuvu,
passing through the Holy Spirit,
nga obujjuvu bwe buli,
as his fullness is,
eyo omusango gya Katonda,
in the seven spirits of God,
ebinja bya malayika musango,
and the seven groups of angels,
wamu n'abaweereza abatukuvu aba Katonda,
together with the holy servants of God,
abaasinziranga mu Isirayiri n'okwetoolola ensi
yonna, those who based in Israel surrounding the entire world,
abatume ne bannabbi,
the apostles and the prophets,
ebigambo bino,
now these words,
bibaddewo mu Bayibuli,
they have been right within your Bible,
ebigambo by'olugendo lwe,
the words of the journey of heaven, which was moved through the Bible, the importance of moving through the Bible, it's to prove that what is spoken was existing, and it is existing, and it's going to be, in the name of the Lord Jesus. Let's move on and we hear. Isaiah 48 verses 4.
Kinywa kya kyuma n'ekyenyikyo kikomo, kinnava nkikubuulira okuva edda nga tekinnatuukirira na kiranga gy'oli, olemenga okwogera nti ekifaananyi kyange kye kibikoze, n'ekifaananyi kyange ekyole, n'ekifaananyi kyange ekisaanuuse bye bibiragidde.
Yagambyekubitereka n'okubikwega,
that in preparing and hiding these words,
ebirabikanga ebirina siiru,
then they seem to hold seals,
tutasobola kujjukira nti gali waffe mu ggulu,
and we never remember our home is in heaven,
n'okumanya ebyo ebiriyo,
even to know things in heaven,
yamanyanga tuli bakakanyavu,
he knew that we are stiff-necked,
era yamanyanga tuyinza okugamba,
for he knew we could say,
ku Katonda obutono,
that the small gods of ours,
emizimu,
the demons,
bamalayika,
the fallen angels,
nti be baragidde omulembe guno gubeewo,
the ones who have commanded this generation,
naye ekyo kye nkugamba,
that I am telling you,
yali yakiranga dda,
he had proclaimed it long time,
era ebyo byokulabisibwako omulembe ogwo,
the seasons of manifesting of that generation,
okukujjukiza olugendo lw'eggulu,
to remind you of the journey of heaven,
katuleeta okumanya Katonda okujjudde,
bring the full knowledge,
wamu n'ekitiibwa kye,
together with his glory,
olugendo luno lwalagibwa dda,
this journey was proclaimed long time,
era nga tuleeta ekitabo ky'okujjukiza gy'oli,
bring the book of remembrance to you,
olinnya lya
in the name of the Lord Jesus. Let's move on with
read,
and we hear how he speaks of this generation. Isaiah 48 verse 6.
Wakiwulira laba bino byonna namwe temuli kibuulira, nkulase ebigambo ebijja okuva mu biro bino, ebigambo ebyakwekebwa by'otamanyanga, bitegekeddwa kaakano so si kuva dda.
Bitondeddwa kaakano,
they have been created now,
so si kuva dda,
not from the olden days.
Yes, he was
praising Jesus so much,
agenda kubanga asinzira mulego mpya,
he's going to be based in the new generation,
okuyina okumanya Katonda okujjudde,
with the full knowledge of God. and His glory to reveal you the journey of heaven, my journey and your journey. And you're going to hear within it many words which are within the Word of God, and they seem new to you, yet you're going to read them in the book, the Bible. The fullness of the journey moves through the Bible, and you are to see of the heavens right from the planet Earth where we are, and you will head to the third heaven, and you will even reach up above the heaven. But you will be knowing many things in the name of the Lord Jesus. Let's hear in Isaiah.
Isaiah esula yana mumunana ulinyirwa msambu.
Isaiah 48 verse 7.
Bitondeddwa kakano so sikuvadda era okusooka olwaleero tobiwuliranga olemu okwogera nti laba nali mbimanyi.
Waliwo ebigambo bingi by'ogenda okuba ng'owulira.
There are many words you're going to be hearing.
Okubikulimu okw'ekitalo.
The revelation you're experiencing.
Era nga bigenda kuba bikulaga.
And they're going to be showing you
gye wava ate nga gy'olina okudda.
Where you came from and you're meant to get back there.
Era obujjuvu bw'eggulu lyonna.
And the fullness of the entire heavens.
N'entandikwa waggulu w'eggulu.
And the beginning which is above the heavens.
Katonda gye yasinzira okutonda eggulu n'ensi.
Where God best created the heavens and earth.
Nga ye entandikwa.
As be the beginning.
Se ebigambo ebyo bino bye tusoma.
Now these words we are studying, the words which have been within the Bible, but they needed to be poured upon the Spirit of God. Like He told us in Proverbs 1:23, if you accept my review, I will pour my Spirit upon you.
It
will draw you to understand my
word.
The generation is going to bring you words which are in real revelation. In the name of the Lord Jesus. Let's move on with here.
Isaiah 48
verses 8.
Wewao towuliranga. Wewao tomanyanga. Wewao obwedda bonna okutuuko tekugukanga. Kubanga namanya nga wali azamanya nnyo. Era wayitibwa musobya okuva mu lubuto. Olw'erinnya lyange ndyosaawo obusungu bwange, n'olw'ettendo lyange ndizibiikiriza gy'oli neme okukuzikiriza. Laba, nkulongoosezza naye singa ffeeza, nkulondedde mu kikoomi kwe kubonyaabonyezebwa.
Mukama atulonze.
God has chosen us
okusobola okulabika nga tukola omulimu guno,
to be able to execute this work.
Era nga buli omu mu mulembe guno omupya,
each one in this new generation
gulina okumanya Katonda okujja,
which has the full knowledge of God,
ovudde mu bifo ebyenjawulo,
you've come from the different places,
okubonyaabonyezebwa okw'enjawulo,
the different persecutions,
emitawaana egy'enjawulo,
and different troubles,
naye nga olina okutuukirira okubeera mu mulembe guno.
You must get perfected be within this generation, for we had and we shouldn't be like the spirit of our forefathers, those which never cleansed their hearts, and we trust God within knowledge. When
you
read in Psalms 78, praise Jesus for
us.
In this generation which was promised, these are seasons of coming on the mountain of God to be taught by God, like He first promised us. There are seasons to be taught by God on the mountain of God. And by this full knowledge, this mountain is to be on the top, the mountain of God, the church of Christ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
He told us like this. Concerning the mountain of God to be on the top, and we come only to get the full knowledge of God and His glory.
He
speaks in Micah 4 and he says this. Micah 4 from verse 1.
Naye mu nnaku ez'oluvannyuma olituuka olusozi olw'ennyumba ya Mukama luliba lunywevu ku ntikko y'ensozi, era luliyimusibwa okusinga obusozi, era amawanga galikulukutiramu, era amawanga mangi galigenda ne googera nti mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama n'eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo. Naye alituyigiriza eby'enguudo ze, naffe tulitambulira mu makubo ge. Kubanga mu Sayuni mwe muliva amateeka n'ekigambo kya Mukama mu Yerusaalemi.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus.
Baba yasuubiza.
God promised.
Timunaku ezoluvanya.
In the latter days.
Olusozi lwa Mukama.
On the mountain of God.
Lulibeera ku ntikko y'obusozi
bwonna. It will be on the top above all mountains.
Olusozi lwa Mukama.
The mountain of God.
Ye kanisa.
It's the church.
Yogerako Mukama yinga agamba.
Spoken Agai and says.
Ekitiibwa eky'ennyumba ye.
That the glory of his house.
Eky'oluvanyuma.
The latter glory.
Lulibeera ky'amaanyi ddala.
Will be so greater.
Yesu yabazibwa.
Jesus so much. And we know that there is another mountain, the mountains of the devil where he bases to reign. Like Revelation 17 verses 9. And they say, the seven mountains or heads of the beast, the seven heads you saw on the beast, are seven mountains that are seats to reign. But those mountains, the mountain of God, the church of Christ, is to be edified above all. The glory of the full knowledge of God.
Yes, he was
praise Jesus.
And
the many nations, they are to come to the mountain of God to be told the ways of God, his commands, and his words. And all these
were
revealed in the journey of heaven. My journey and your journey, which we are about to see when we base the new generation with the full knowledge of God. This he had spoken of it long time in Isaiah. Isaiah chapter 2 and verses
1.
And he promised of his mountain, his church, to be on the top above others.
Isaiah chapter 2 from verse 1.
Isaiah chapter 2 from verse 1.
Ekigambo Isaiah omwana wa Amozi kiyalaba ku Yuda ne Yerusaalemi. Awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, olusozi olw'ennyumba ya Mukama lulinywezebwa ku ntikko y'ensozi.
Yes, you must be praised. Now, for the primus and years of my needed data,
exact days we are in are what I know.
Zoruva Numa,
the latter days.
Ranga and Numbayakaton,
the household of God,
and Isaiah Christ,
that's the church of Christ.
They were to move in.
Those are his saints.
Adeno Kundu Kunona,
which is going to come back for.
At Vainaba and Wakuatu,
and they have no spot nor wrinkle.
We know we get up to Chibu, which
we have to stand in that glory.
I engage Chibu, which
but that glory,
Chiva Kumayakaton,
it comes from the full knowledge of God, together with his glory. Also to say Isaiah like this.
Isaiah esule yokubiri n'olunyiri lwa kubiri.
Isaiah chapter 2 verses 2.
Olusozi olw'ennyumba ya Mukama lulinywezebwa ku ntikko y'ensozi, era luligulumizibwa okusinga ensozi, era amawanga gonna gali kulukutira ku lwo, era amawanga mangi galiyambuka ne googera nti mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, era anaatuyigirizanga mu makubo ge. Naffe tunaatambuliranga mu mpenda ze, kubanga mu Sayuni mwe mulifuluma amateeka n'ekigambo kya Mukama mu Yerusaalemi.
Haleluya.
Haleluya.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus.
Abo tuulidde.
Like we have heard.
Mawanga mangi.
Many nations.
Kale nnimi.
The clans and nations.
La kongera okuyingira mu kanisa.
That move to enter in this church.
Iyo mulembo mpya ogwina okumanya Katonda okujjudde.
Of the new generation with the full knowledge of God.
Okujja okuyigirizibwa Katonda.
Come to be taught by God.
Abo tuwasitukwe yatusuubiza.
Like he promised us.
Tuwewawo ye Mukama atuyigirize okujja.
That is the God who teaches us to profit.
Abo yagamba Isaana 18:17.
Isaiah 48:17. I am God who teaches you how to profit.
Yes,
you
have
raised Jesus.
He
leads you in the way through which you have to take. Let's read in the Isaiah.
Isaiah Isulayana Munana.
Isaiah 48:17.
Bwati bwayogera Mukama omununuzi wo, omutukuvu wa Isirayiri, nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulemberamu mukubo lyoba oyitamu.
Yes, you can see praise Jesus. Jesus. So ye mukama azokutuyigiriza.
Now his God was come to teach us.
Eranga akonzewo mulembo guno.
And he's created this new generation
gwe yasuubiza,
which he promised.
Nzikiriza bulungi.
I believe very well.
Tiomanyinga bwe yatuma mwezi moyo mtu
kuno. Now has took the comfort of the Holy Spirit.
Okutujukiza n'okutuyigiriza
byo. To remind and teach us of all things.
Kama Yohana 14.
Like in John 14. 26. When the Holy Spirit will come, He will teach you all things and will remind you of all things. Now it's the moment for the Spirit to fulfill that word, to teach us all things and remind us of all things. That's why He decided to move the journey of these heavens, which was moved through the Bible for 7 years. In the series of the visions, the dreams, the trance, the azotals, the urim, and the thummim.
Yes, he was
praise Jesus so much. Then you get to understand. Truly God led in this journey.
Hallelujah.
Hallelujah. Now we want to tell you that when you see always that name, the
new
generation with the full knowledge of God and His glory,
it's
the generation Himself promised.
The
generation to remind us of the olden things. First and foremost, the journey of heaven, my journey and your journey, show us where our Father is.
Yes, he was
praise Jesus.
Amen.
This generation spoke of it and he promised it, like in Isaiah 11 verses 9.
Tebaliruma ne wankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna, kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja.
Yes, he was
praised
so much.
On the mountain of God,
kanisa ye,
his church,
tewalibaawo nate kuddamu kuzikirira.
There will not be any distractions in there
olw'okubula okumanya,
for lacking knowledge.
Naye agamba,
but he says,
okwetoola ensi yonna,
surrounding the entire world,
waliggulawo okumanya Katonda,
they will be filled with the knowledge of God,
ng'amazzi bwe gajjala ku nnyanja,
as the waters spread over the sea.
So bye biro byetulimu.
Now there are the seasons we are in,
okuleeta okumanya,
to bring the knowledge,
okujjudde,
which is filled,
okumanya kwa Katonda okujjudde,
the knowledge of God, which is full,
n'ekitiibwa
kye, and his glory.
Tuyita mu lugendo luno
lwe, as we pass through the journey of heaven,
olugendo lwange naawe,
my journey and your journey.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, he was
praise
great.
Jesus
Amen.
So much.
Amen.
I want to do one thing that we move on to understand.
It.
This journey of heaven, we are not to bring any story to you, but to bring you only truth, that which is in the word of God.
This
in Habakkuk 2:14.
Think
the world is going to be filled with the glory of God. Let's read and we hear.
Habakkuk 2:14. Kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja.
Yes, he was even
praised
so much.
Those are the stones you are moving by.
Era owulira nti obuweereza olugendo lw'eggulu,
when you hear the channel of heaven,
lusinziira mu mulembo omupya ogulina okumanya Katonda
okusuubira
Mukama agenze mu maaso n'okunnyonnyola, era Omwoyo Omutukuvu mwesigwa
omu
n'ekira bamalayika
erigenda
mu maaso n'okuba nga likukolamu
omulimu
mu linnya lya Mukama waffe Yesu,
in the name of the Lord Jesus,
Omwana wa Katonda omulamu.
Of the living God.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
Amen. Mulembe guno.
Now this generation,
kukwata n'amagezi,
all it with wisdom,
n'okutegeera,
and the understanding.
Era niweza byonna by'owulira ne by'olaba.
All everything you hear and what you see,
olw'okugasa abalala,
profiting the many others.
N'oluganda abaatekebwawo okuba mu mulembe.
Brethren, prepare to be in this generation.
Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Si okubanga tuli okumanya.
A world to be filled with the knowledge.
Tekuleeta okubikkulirwa.
It's to bring the revelation.
Yes, he was
praise Jesus.
Amen.
Is to bring the revelation.
But
without revelation, God's people are destroyed. And it speaks in Proverbs 29, verse 18.
Ngero esula 29. Urunyiro kuminamuni.
Proverbs 29 verse 18.
Awatali kuolesebwa. Abantu bazikirira. Naye akwata amateeka alina omukisa.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
Awatali kuolesebwa.
Without a vision,
abantu bazikirira.
We people are getting destroyed. Remember one thing. Philippians 3:20. It won't tell us our citizenship is in heaven. And many people say that our Father is in heaven. But the question is like this. You as a child, what are you doing on this world?
To
not know where you came from and how you will get back there. And first and foremost, the issue is supposed to be broke on this world. Now that journey is going to reveal to you very well, and you understand the glory of our Father in heaven. Preparations are very good to your life. In this revelation,
the
knowledge which is filled, take away the much destruction which has been happening of the children of God, those meant to go back to the Father in heaven. Remember, he warned us in Hosea chapter 4. And he said like this.
Kosea esule yokuna no lunyiriri olisoka.
Kosea moro verse 6.
Kosea esule yokuna no lunyiriri olomukaga.
Hosea 4 verse 6.
Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga oganye okumanya, nange ndi kugaana gwe olemenga okubeera kabona gyendi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo.
Yes, we were
saying these people
abadde bazikirira okubula
okugaana that we get destroyed for lacking knowledge.
Era kye batugambye okulaga okubikkulirwa.
What they told us, we lack a revelation.
Okumanya okubikkulirwa.
Knowledge is the revelation.
Yes, we were
saying. Praise Jesus.
Amen. Era akantu tugenda mu maaso.
Right now we move on.
To
bring the new generation with the full knowledge of God together with His glory. If people will cease to get destroyed and they know where they came from and they know they are meant to get back there.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes,
praise Jesus so much.
So,
now in that way you know of one thing. The reason why God loves much knowledge, He wants much you to possess knowledge more than to give Him a sacrifice and the burnt offering. For He knows that if you're not revealed, you move on not knowing where you came from and how you can get back there.
Yes,
you
was
praise Jesus so much. Like He first told us in Hosea chapter 6, he speaks like this from verse 1 to 6.
Kosea esula iyo mukaga olinyiri olisoka.
Hosea chapter 1 verse 6.
Mujje tudde eri Mukama, kubanga ye yatagula era yalituwonya, ye yafumita era yalitunyiga. Ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya, alitugolokosa ku lunaku olwokusatu, naffe tuli babalamu mu maaso ge.
Yes, he was
praise Jesus.
We
know we are called to get back to God. And he passed through the Lord Jesus Christ to call us. Like we heard in Matthew 11, verse 25 and 30. If they call you a wearing burden, you come a wearing and burden, you will see the rest of your spirits. And he told us that our getting back to him is 3 days was to raise us. Just as he came and did that, and raised up in the third day, they will believe him and be raised together with him.
So
what I want to tell you, that God wants all people in the world to be saved and reaching into knowing truth, and not just getting saved, but to get saved and reaching into knowing all truth. For he says, has raised us up. Let's move on to pursue knowledge. Let's move on here. In Hosea chapter 6.
Hosea 6,
verse 3.
Era tumanye, tunyikire okumanya mukama. Okufuruma kwe kwankala kalira ngencha. Era alijeje tuli ngenkuba. Ngenkuba eya dumbi. If Kirida Itaka,
yes, he was
praised. He will come to us,
then
the mighty rain showers. That which can bring peace. Remember that his knowledge,
he
told us in Isaiah 11:9, the world will be filled with knowledge of God as the waters spread over the sea.
So
that's why and how it comes to us to display himself to all people as the waters spread over the sea. When he passed through his glory, Habakkuk 2:14, the world will be filled with knowledge of the glory of God as the water spread over the sea. All this reveals them in the journey of heaven, which we shall begin to get explained
on.
How does it move?
Let's
move on in Hosea we hear.
Hosea 6,
verses 4.
Ai Ephraimu, nakukola antia. Ayi Yuda, nakukola antia. Kubanga obulungi bwammwe bulinganga ekire ekyenkya, era ng'omusulo oguggwako nga bukyali. Kyenavanga mbatemya bannabbi, nabasanga ebigambo eby'omukamwa kange, n'emisango gyo giringanga omusana ogufuluma.
Yes, he was
praising Jesus. God is asking, what will he do to us? The seasons of ignorance, our faith within him has been very minimal, and we are hold neither calls.
So
we are hanging there. Told us in Revelation 3:16 and 20. But in this moment, encourage us to come to knowledge which will establish us. After knowing that our home truly is heaven, and we are meant to make it back there through this journey of heaven.
Kosea esoya ya mkaga ulinyirwa.
Hosea 6, verse 6.
Kubanga njagala kisa, so si sadaka. Noku manyaka tuando kusinga ebiwebwayo ebiyokebwa.
Yes, he was
praised Jesus.
Ayagala kisa.
He loves mercy,
so si sadaka.
Not sacrifice.
Noku manyaka tuanda.
Even no God,
kusinga ebiwebwayo ebiyokebwa.
More than the burnt offering.
So we mwene mbe kono.
Now it's this generation.
Ugena maso nokuri kuri ebya mama.
Move on, reveal you these secrets.
Ayenga ya subiza na agamba.
He promised and he said,
"Yama byo kumanya katondo okutubele chikwa che."
Of the full knowledge of God and his glory.
Na bisiza mu rugendo rwe ku.
He's passed them through the journey of heaven.
Rugendo rwe nawe.
My journey and your journey.
Yama byo kuri kuri bako ebyo na.
Say the revelation of all the things.
Yes, ayogera neba.
Which has been speaking with the prophets.
Yino you know, kole bwanga kagombe kai koma utakana fu.
They are supposed to be done before the seventh trumpet is sounded.
Yes, he was
praise Jesus.
Amen.
Before the trumpet of the end is sounded, his full knowledge, the full knowledge of God and his glory,
it
must have been revealed.
And
God tells in Revelations chapter 10, verse 7. Revelations chapter 10, verse 7.
Naye mu nnaku ez'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu bw'aliba ng'agenda okufuuwa, ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ng'enkiri bw'eri jiyabulira abantu be banabbi.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Malaika oyo owomusanvu.
That seventh angel.
Ba malaika omusanvu okutamba kondere ga Katonda.
Among the seven angels holding the trumpets of God. In Revelations 8, verses 1 and 2.
Katanda bagena maso nofuwe kondere.
Before he falls out to sound that trumpet.
Buli kyama eky'obwakabaka bwa Katonda.
Every secret of the kingdom of God.
Ebyama ebiri mu kyama.
Secrets which are within the mystery.
Birina okulabikanga bibikulwa.
They must have been revealed.
Biranga isto mulembe kuno
mpya. Pass through this new generation.
Okwino okumanya Katonda okujjudde.
The full knowledge of God.
We are mass of the people.
We move and reveal that.
Verse 7.
He spoke like this.
Kubikura esula yakumi nolunyiri wa msambu.
Revelation 10:7.
Naye munaku ezeddebozi lya malaika owo musambu bwaliba nga agenda okufuuwa ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ng'enjiri bweri jiyabulira abaddu be bannabbi.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Kyama kya Katonda.
The mystery of God.
N'ebyama byonna ebikirimu.
And all secrets within it.
Bigenda kuba bibikulirwa.
They are going to be revealed.
Omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde.
In the new generation with the full knowledge of God.
Okuyita mu lugendo lw'eggulu.
Through the journey of heaven.
Olugendo lwange naawe.
My journey and your journey.
Era nga tewali kyama na kimu.
And there is no secret.
Kyakwekebwa.
Which is going to be kept.
He
showed it to his servants, the prophets,
in
the eras before.
Yes,
praise Jesus so much.
So we see me.
Now we are blessed.
We
find ourselves in that generation like he promised us. He spoke in Matthew 11, verses 26
and 27.
And he spoke the exact seasons
where
he promised that nothing concealed will remain not revealed. Let's read and hear.
Matayo 11. Matayo esula ya 11 olinyirwa biri mukaga.
Matthew 11 verse 26.
Wewao kitange kubanga bwe kityo bwe kyasindwa mu maaso go. Ebintu byonna byankwasibwa kitange. So tewali muntu amanyi omwana wabula kitaawe. So tewali muntu amanyi kitaawe wabula omwana. Na buli muntu omwana gwayagala okumubikkulira.
Yes, ebigambo bino,
these words,
tumanyi nga kitaffe yali yabikweka.
We know the Father had hidden them.
Eri abagezigezi ab'omunsi.
The wise of this world.
Naye n'asalawo abibikkulire.
But decided to reveal them.
Abo abaana abato.
Those the young children.
Boddayo ku lunyiri luno olwabiri mu ttaano.
When you get back to verse 25.
Mu Matayo 11.
In Matthew 11.
Matayo esula ya 11 olunyiri lw'abiri mu ttaano.
Matthew 11 verse 25.
Mu biro ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti nkwebaza kitange mukama w'eggulu n'ensi kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo kitange kubanga bwe kitwe kyasimbwa mu maaso go.
Yesu yebazibwe.
Kitaffe yasiima. The Father was pleased. All the past generations just left them the way they appeared. And he said, have a generation of my children, those who will be born, they will learn God in the fullness, and they will preach to their children. And in first and foremost, in Matthew 10, verse 26 and 27, he spoke like this.
Matayo esula ya 10 olinyirwa biri mukaga.
Matthew 10 verse 26.
Kale temubatyanga kubanga tewali kigambo ekyabikibwa ekitali bikulirwa ne wakubadde ekyakwekebwa ekitali manyibwa.
Ebiro bye tulimu,
the seasons we are in,
gwe mulembo mpya ogina okumanya Katonda okujjudde,
the generation with the full knowledge of God,
ekitiibwa kye,
and his glory,
era ng'ayita mu lugendo lw'eggulu,
and he passes the journey of heaven,
olugendo lwange naawe,
my journey and your journey,
ogenda mu maaso okukujjukiza,
to move on to remind us,
nti Matayo esula eno ey'ekkumi,
that this Matthew 10,
omulabe mw'omukaaga,
verses 26,
ogenda mu maaso n'okutuukirira,
it moves on to come to pass,
nti tewali ekyakwekebwa,
that nothing which is cancelled,
ekitali bikulwa
will not be disclosed.
Era tewali ku ekyo ekitamanyikiddwa.
Nothing is which is seemeth unknown.
Ekitali manyibwa
which will not be known.
So mu lugendo lw'eggulu.
Now in the journey of heaven.
Okuva ku nsi yaffe ebeerekamu.
From the habitable earth.
Okwetoloola nsi endala.
To rotate all over the other planets.
Obwakabaka bw'ekuyeni.
The kingdom of the stars.
Obwekulungirivu bw'eggulu.
The circular appearance of the heaven.
okwambuka mu ggulu eriddako eryasa okutondebwa
erimu
ekibuga kya Katonda, eggulu eryokubiri erimu ebiramu ebina,
n'eggulu
eryokusatu ne waggulu
w'eggulu.
Oli wakumanya ebintu bingi era ng'ayogera mu nnyolwa bimu
omusanvu
Matayo 10:27
Matthew 10:27
Matayo essula y'ekkumi oluyi lwa 27
Matthew 10:27
Kye mbagambira mukizikiza mukyogererenga mu musana, kye muwulira mu kutu mukibuuliriranga waggulu ku nnyumba, so temutyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu.
Yatugamba
ebintu
byonna byatubuulidde mu
kwolesebwa
mu kirooto
mu kukyusibwa azota
ebiri mu kigambo kye okutanula ebiro bino
byonna
oli bakubyogereranga
muluwatu
lw'abantu
okusobola
okubikula ebyama
byeyatereka
mu kigambo
kye
ebyawandiikibwa mu
bitukuvu
bayibuli. Yesu yebazibwe. Era nga mu Luka essula ey'omunaana
yayongera
okukkaatiriza ekigambo
ekyo. Luka
8 onyula
16
Luka essula y'omunaana n'olunyiri lwa 16 era tewali akoleeza ttabaaza n'agisaanikira mu kibbo oba okugissa wansi w'ekiriri, naye agissa ku kikondo abayingira mbalabe bweyaka, kubanga tewali kigambo kyakisibwa.
Ettabaaza eyo gye twogerako yeeraga emyomusanvu egya
Katonda
era nga ge maaso ga Katonda
omusanvu
agalabikira mu bujjuvu bw'Omwoyo
Omutukuvu.
Tunaatera okukutegeezaako
lwaki
olugendo lwatambulibwa emyaka
musanvu
kale nga bw'akolezezza
n'atuma
obujjuvu bw'Omwoyo we
omwoyo
wa Mukama,
the spirit of the Lord,
omwoyo wa magezi,
the spirit of wisdom,
otegeera,
understanding,
omwoyo kuteesa,
the spirit of counsel,
omwoyo wa maanyi,
the spirit of power,
omwokumanya,
of the knowledge,
n'okutya Mukama,
and the fear of God.
Agenda mu maaso n'okulaga,
he moves on to show us,
kikankano kamaze okukoleeza ettabaaza ye,
right now he's already lighting his lamp,
asinziira mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde,
this is in a new generation with the full knowledge of
God. Tewali kyali kyakukwekebwa,
there is nothing to be hidden anymore.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Let's read verse 17.
Luke
8.
Luka essula ya 8 olugero 17.
Luke 8 verse 17.
Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalirabisibwa newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa nekirabika mu lwatu.
Yesu
atugambye
tewali kigambo
ekyakisibwa
neewadde ekyo ekyamanyibwa ekitaleetebwa mu kumanya kwennyini okwa
ddala
era mu musana
ogw'okutegeera.
So bingi by'ogenda okumanya
oyita
mu lugendo
lw'eggulu
olugendo lwange naawe
manya
nti emirembe
egyasooka
Katonda yagamba
ebigambo
bino yali abireseeko
siilu
era nga bangi baabeegomba
okutegeera
n'okumanya naye ng'abamu ku abo yababikkuliranga mu kyama
olw'emirembe
egyali emukakanyavu
n'alinda
ebiro bwe biti
kugenda
mu maaso n'okutubikkulira
era
n'atuyita ab'omukisa
okuva
ediru
yatandika
oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama
waffe okusina
byatugamba mu Matayo
13
olunyiri lwa
13
yayogera
bw'ati
Matayo essula ya 13 n'olunyiri lwa 13 kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba bwe bawulira tebawulira.
Yesu
yebazibwe.
Nga bwe tulaba tukulabira ddala
era
nga bwe tuwulira ddala Mukama kyategeeza
byawandiikibwa.
Tugamba nga bwe boogera ku ggulu olisoma But
to understand it,
no,
even to see how it appears, and it's impossible.
But
you see heaven, but you don't understand.
So,
the seasons we are heading through, and which we are right into,
we want
to see and total understanding in the name of the Lord Jesus.
Amen. Matayo esula ya 13 olinyirwa 13.
Matthew 13 verse 13.
Bwe bawulira, tebawulira, so tebategeera. Naye Isaya bye yalagula bibatuukiriridde. Ebyayogerwa nti, muliwulira buwulizi naye temulitegeera. Muliraba bulabi naye temulyetegereza.
Ekibaddewo mu biro ebiyise.
What's been on in the past seasons?
Ebigambo by'omu byawandiikwa bibadde bibuulirwa.
What of the scriptures have been preached?
But
the problem which has
been
to understand the meaning of them,
even
though we read and we saw,
maybe
even read of the city of God,
Jerusalem
of heaven.
Hebrews
12 talks of it. But to see how it appears and you get that in you, it's not been within you.
But
season of revelation, God brings that knowledge now
to
see all things just how they are in the name of the Lord Jesus.
Amen. Isaiah, Matayo esula ya 13 15.
Matthew 13 verse 15.
Kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe gabazibye, baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima n'okukyuka ne mbawonya. Naye amaaso gammwe galina omukisa.
Amaaso gaffe galina ki?
Our eyes are blessed.
Waliwo by'olaba.
There are things you see.
Era kankano by'ogenda okweyongera okulaba.
We're going to move on to see them.
Mwebyo ebifaananyi by'okuyiga by'ogenda okubanga.
If I just switch demonstrated teaching, you will see.
Era nga tulaba mu kuyigirizibwa.
We see in the being taught.
Nemo bifaananyi ebiragibwa.
And in the images which are displayed.
Na si by'okusinza.
And they're not to be worshipped.
Naye eby'okuyigirako.
But to learn from on.
Olabe ebintu byonna nga bwe biri.
And you see all things how they are.
Era emirimu gya Mukama egy'ekitalo.
The extreme works of God.
Buli okweyongera okugitegeera.
And you move on to understand them.
Ng'oyita mu lugendo
lwe. When you pass through the gate of heaven.
Mu linnya lya Mukama waffe.
In the name of the Lord Jesus.
Mwana wa Katonda omulamu.
Son of the living God.
Kigambo kyaffe.
Our word.
Kigambo eky'obulamu.
The word of life.
Amen. Matayo esula ya 13 olinyirwa 16.
Matthew 13 verse 16.
Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba, n'okuwulira bye muwulira so tebaabiwulira.
Yes, bannabbi abali ku bigambo
bino, the Holy Spirit passed the message through.
They
used to want to see how they appear.
Yes,
praise Jesus.
Yes.
But friends, they were not able. Right now we see.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Then the great works of God are many, which is going to restore
back
which
we
have done the acts of the apostles and prophets.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Let's hear.
Matayo esura ya 13 olinyiro 18.
Matthew 13 verse 18.
Kale mwe muwulire olugero olw'omusizi.
Yes, katugende mu Peter kisooka.
Let's go to First Peter.
Esula esooka.
Chapter 1.
Onyula 9.
Verse 9.
Peter ekisooka esula esooka olinyirwa 9.
First Peter chapter 1 from verse 9.
Nga muweebwa ekyabakkirizisa bwe bulokozi obw'obulamu. Eby'obulokozi obwo bannabbi abaalagulanga eby'ekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne bekkennenyanga nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo bye yalaga.
Yes,
bannabbi ab'edda, different old prophets, and men who are wise. What we have just gotten been revealed of, such much to see. And the Holy Spirit, then how did things appear? Jesus to come and die for us, even all the glories to show them to us, how it would come next to it. He wanted much with the angels. Right now, those things never happened by them. Even when Christ Jesus came on the world and he died for us, but he promised those things, put them in the last day, and he walked in this new generation which has the full knowledge of God, to be able to bring you the book of remembrance, that our home is in heaven, in the journey of heaven, which will reveal you many things.
Yes, it was
praise Jesus.
Some of you now.
Now, in all, do not forget that all they are focusing on knowledge.
For
that is eternal life.
According
to what it tells us in
John 17:3. Noyo guwatuma Yesu Kristo.
Yes,
praise Jesus. Eternal life is not the one true God. In Christ Jesus is saying.
So we are going
to get a guarantee of eternal life right from this planet Earth. Kingdom of heaven where you came from.
Yes, he was
praise Jesus so much. And the Lord Jesus says, let's go to pray for this knowledge and this understanding. As all nations of the world, speaks in Proverbs 2, from verse
1
to
5.
Proverbs chapter 2, from verse 1.
Mwana wange, bwono kirisanga ebigambo byange. Noterekanga ebiragiro byange ewuwo. N'okutega n'otegango okutuuko eri amagezi. N'osangayo omutima gwo eri okutegeera.
So ebiraba oluganda mwenna.
Now we do all your brethren.
Abaana ba Katonda
mwesi. Children of God in the entire world.
Okussaayo omutima eri ebigambo bya Katonda.
Lay our hearts towards the word of God.
N'amateeka ga Katonda.
And the laws of God.
Kwaniriza amagezi n'okutegeera.
We have the wisdom and understanding.
Yogera neera ng'agamba.
He speaks still and says.
Proverbs
2 verse 3.
Wewawo bonoka kabiriranga okumanya noliriranga okutegeera bonoga nonyanga nga feza nogekenenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama novumbula okumanya Katonda.
Yes, so tunakabira okumanya n'okutegeera.
Which will pray for knowledge and understanding,
ukujude,
which is filled
n'ekitiibwa kya Mukama,
and the glory of God.
Tunategeera
is when we shall totally understand
okutya Mukama,
the fear of God.
Then nituvumbula,
and we discover
okumanya Katonda okujude,
the full knowledge of God
n'ekitiibwa kye,
and His glory.
So gwe mulembo mpya,
now is the new generation,
ogwina okumanya Katonda okujude,
which has the full knowledge of God
n'ekitiibwa kye,
and His glory.
Uweereza.
It's a ministry which God passes through to remind you the journey of heaven, my journey and your journey, the journey of those who existed before us, even us who are existing, and those who are going to come, which is the coming of the Lord Jesus and the end, which will wind up with judgment.
Yes, you must
praise Jesus.
Mm-hmm.
Now that part is like that. And there is a question right there. Why has God best the nation Uganda? We have done this.
That
this is the focus of God in the call of the nation Uganda. As it prepares all nations for the coming of the Lord Jesus.
And you focus here, Katonda.
This is the focus of God in the call of the nation Uganda. As we prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus. This call we explain it alone.
iranga tukenda kuba just kogera ko katini nyo.
We're going to be speaking briefly on two all nations, clans, and languages. Why God has placed these ends
to go
in those who have first revealed these words.
Yes,
praise Jesus. So
amen.
This is the focus of God in the call of the nation Uganda to prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus Christ.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
But remember one thing.
Uganda,
that Uganda is called to prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus. Just as Israel was called to prepare for his birth.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
That's what we call the covenant. It's what we call the call, the covenant, and the glory of God on the nation Uganda, in the AD, as it was in Israel, in the BC.
Yes, he was.
Praise Jesus. And you picture you've understood me well, that the journey of heaven is to pass through the nation Uganda. Even still in the regeneration with the full knowledge of God. This is the focus of God on the call of the nation Uganda. As we prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
And we've told you, just as Israel was called by God to prepare all nations for the birth of the Lord Jesus Christ. And thus, even Uganda was called to move on to prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus, Son of the living God.
Let's
speak briefly concerning this word.
All
this God told me them in the journey of heaven, moved through the Bible for 7 years. In the different stages of the visions, the dreams, the trance, the Azota, the Urim, and the Thummim. First and foremost, just as called Israel,
to
prepare all nations for the birth of Christ Jesus. He speaks like this. Romans 9 from verse 1.
Balumi esula eyomwenda n'olunyiriri olusooka.
Romans 9 from verse 1.
Njogera mazima mu Kristo sirimba. Omwoyo gwange nga guntegereza ddala mu mwoyo omutukuvu. Nga nina ennaku nyingi n'okuluma okutamala mu mutima gwange. Kubanga nandyagadde nze mwene okukolimirwa Kristo olw'abaganda bange. Abekika kyange mu mubiri.
Yes, yebazibwe.
Amen.
Paul,
Apostle Paul,
mwoyo mutukuvu nga alumiriza,
as the Holy Spirit convicted,
yagamba,
he said,
ekyandigwanidde ye kennyini okukolimirwa,
would have required himself to get cast
olw'abaganda be Abaisirayiri,
for the sake of his brothers, the Israelites.
Era bano baweebwa enteekateeka zonna.
These were given no preparations
naye ebisuubizo by'okuzaalibwa kwa Mukama waffe
Yesu. For the birth of the Lord Jesus.
Naye waaliwo obutamanya.
But there involved ignorance.
Omulimu ogwo ne gutatuukirizibwa
bulungi. Fulfill it well. Most of these will know them in the call of the nation. Let's hear.
Balumi esula ya mwenda n'oluyiriri lwakuna.
Romans 9 verses 4.
Beba Isirayiri abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweerezanga Katonda n'ebyasuubizibwa. Abali na bajjajjaabo era omwava Kristo mu mubiri.
Yes,
praise Jesus.
Tebano bennyini
that these themselves
Abaisirayiri,
the Israelites,
bayo babyonna ebyasuubizibwa,
they were given all the promises
n'amateeka gonna,
even all the laws,
era Kristo Yesu mu yava,
and Christ just came from them.
Enteekateeka zaali
eyo, now preparations were out there,
okuteekerateekera amazaalibwa ga Mukama waffe
Yesu, prepare for the birth of the Lord Jesus.
Naye nga bwe yasooka okusuubiza,
like the first promise,
era alironda ye kuwangira
ddala, truly we choose out a new nation,
eky'amateeka 32,
Deuteronomy 32, 21.
There
is a nation which is new, which was prepared. Let's read and hear.
Ekyamateeka essuula ya 32 olunyiri lw'abiri mu lumu.
Jeremiah 32:21.
Ekyamateeka 32 abiri mu lumu.
Deuteronomy 32:21.
Bankwasanga obuggya n'ekyo ekitali Katonda. Baasunguwazanga n'ebigambo byabwe ebitaliimu. Nange ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga. Ndibasunguwaza n'eggwanga essirusiru.
Yes, he was raised. Mazima gali bwe
gati. The truth is like this.
Katonda yasuubiza.
That God promised.
Okuleeta eggwanga erijja.
Bring a new nation.
Eririweereza mu kifo nga Isirayiri bwe yali.
Which will serve the place just as Israel was.
Si kwe kuggyawo okwo.
It's not to take them away.
Aye okubajjukiza.
But to remind them.
N'amawanga gonna ag'omu
nsi. Even all nations of this world.
So eggwanga eri.
Now that nation.
Katonda yagenda mu maaso n'olirambika.
God moved on to mark it.
Era nga yagamba.
And he said.
Liribeera n'ekyoto.
It will be with an altar.
Eky'ekigambo kya Katonda.
Of the word of God.
Era liye.
And to make a vow. And it will fulfill those vows.
And
written Isaiah. Isaiah 19. Verses 19.
And 21.
Isaiah 19 from verses 19.
Kulunaku luli walibe ekyoto eri Mukama wakati mu nsi ye Misiri n'empaki eriba ku nsalo yaayo eri Mukama era eriba akabonero era omujulirwa eri Mukama ow'eggye mu nsi ye Misiri kubanga bali kaabira Mukama.
Praise Jesus.
Agamba.
He says.
Timosi eyemisi.
In the nation of Egypt.
Olwalire manyiddwa nga Africa yonna.
Present the Africa.
Irango ekkula lya Africa.
And in it there is the pearl of Africa.
Uganda ekkula lya Africa.
Uganda the pearl of Africa.
Mubirebyo.
In those days.
Waliberayo empaji ya Mukama.
There will be a pillar of God.
Ekyoto.
The altar.
Ekyekigambo kya Katonda.
The word of God.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna
ag'omu nsi. All nations of the world.
Naye akajomera akali wano okweyama.
Aspect here in the vow.
Era eggwanga eri.
And that nation.
Eriyitibwa ekkula lya Africa.
It's called the pearl of Africa.
Uganda.
Uganda.
Yavaayo okweyama obweyama obwo.
It came out make this vow by themselves.
Nga mu Isaiah 19 abiri mu.
In Isaiah 19. 21.
Isaiah esura ya 19 olinyirwa 2 mu lumu.
Isaiah 19 verse 21.
Era Mukama alimanyibwa Misiri. Naba Misiri balimanya Mukama kulunaku luli. Wewaawo balisinza ne saddaka n'ekitone. Era baliyeyama obweyamo eri Mukama. Era bali butuukiriza.
Yes, he was
praised.
Yagamba.
He said.
Tegwangu eri mu Misiri.
But that nation in Egypt.
Oba Africa.
Or present day Africa.
Ng'erinnya bwe liri leero.
Like the nation, the name starts today.
Liri vayo lyeyama obweyamo.
It will come out make a vow.
Era liri butuukiriza.
And it will fulfill it.
Awo nno Uganda waviirayo.
That's where Uganda came out.
No, mu Uganda motto.
In the Uganda motto.
N'ogamba.
And you say it.
Ku lwa Katonda.
For God.
Ne kulusiya.
And for my country.
Ndi wakuyimirira
mpeereze. I am to stand and minister.
Tuli mu bire ebyo.
We are in those days.
Okutuukiriza obweyamo obwo.
To fulfill that vow.
Olwa Katonda ne kulusiya.
For God and our country.
Era okuteekawo empagi.
And to put the pillar.
N'ekyoto kya Mukama.
And the altar of God.
Eky'ekigambo kye.
Of his word.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna ag'omu
nsi. To all nations of the world.
Bino byonna Katonda by'abikudde.
All these are what God has revealed.
Lugendo lw'eggulu.
In the journey of heaven.
Yes, he was
raised Jesus.
Amen.
Era nga akugamba.
And he tells us.
Nti walibeerawo ekyoto.
That there will be an altar.
Era n'empagi.
Even a pillar.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna.
Unto all the nations.
Era tukuli eyama obweyamo.
And we shall make vows.
N'obweyamo obwo tuli butuukiriza.
And those vows we shall fulfill them.
Yes, he was
raised Jesus.
Amen.
Obweyamo obwo twabukola.
We did those vows.
Okuyita mu Uganda motto.
In singing the Uganda motto.
Kulwa Katonda.
In saying for God.
Ne kulwa ensi
yaffe. And for my country.
Tuli bakuyimirirawo kulwa Katonda.
We are to stand for God.
Ate ne kulwa ensi
yaffe. And for our country.
So tuli mu kiseera ekyo
kyennyini. We are in that exact moment.
Eky'okutuukiriza.
Of fulfilling.
Okuyitibwa okwo.
The call.
Atuyita. mumurembo mpya
and be perfect in generation
ugwino kumanya katonda okujjude
the full knowledge of God
era ebyali kulungendo lwe
those revealed in the journey of heaven
ugendo wange nawe
my journey and your journey
ndabo tunatira okurubi okutegera oburu
as you are about to understand it clear
urufanye bado nyanjule
after that introduction
yes yebazimwe
praise Jesus so
Amen.
Much
kweya koko
in that power
waka tunaliko wensi ya
God and our country
era twagenda maso kongera okunyweza
moved on to strengthen
noko siringa
and to seal that call
in Uganda National Anthem.
In the Uganda National Anthem
Katuganda,
and we say
future yafe,
our future
future yafe,
the future of this nation Uganda,
na yafe, yafe, Uganda.
This nation Uganda
to be one day, mikono jihabu,
we give it into the hands of God.
In Uganda National Anthem,
in the Uganda National Anthem we say that
and we not
want to call all nations in the justice and peace
on
join us in this service.
Yes, he has
raised Jesus.
So when the way I'm over to Abukura,
because those vows never did with them, and in brief, I've been showing you that we can change what they call DVDs with books. Those we have the call and the covenant and the glory of God
on
the nation Uganda. In the AD, as it was,
on
the nation of Israel,
BC.
In the BC.
Yes, he was.
Praise Jesus. But you were, this nation, Uganda, which is spoken of, it was marked with rivers, major river Nile. Let's read and we hear.
Atugende mu Isaya 18 verse 1.
Isaiah 18 verse 1.
Isaya isura ya 18 olunyiri olisoka.
Isaiah 18 verse 1.
Wowe ensi eyokukwakwaya olw'emiwawatiro eri emitala w'emigga jakusi.
Tujjagenda maso n'okulaba.
We shall move on to see
ensero Uganda,
this nation Uganda,
ngeri jeri wasiwe miga,
how it
ejolekera Ethiopia,
streams which head to Ethiopia,
emanyido anga Kush,
that known as Kush,
emiga jona eji emuga buno gwafe na dala river Nile,
river Nile majorly,
okugenda maso n'okugabira amawanga,
Mosul provide all those nations.
Katubulire,
let's hear,
biki ebyayogera ku nsi,
what was spoken of that nation.
Isaya 18 olw'okubiri.
Isaiah 18 verses 2.
Etuma ababaka ku nyanja mu bibaya ku mazzi. Ngeyogera nti mugende mwe ababaka abangu eri eggwanga eggwanvu era eggweweevu eri abantu ababanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa eggwanga erigera era eririnyirira dala ensi yaabwe emigga gigisazeemu.
Yes, he was
raised.
Amen.
They show that nation
ensi yaffe ya Uganda,
the nation of Uganda,
ensi eyet esazeemu emigga emingi,
out of which crosses many rivers,
era baali bamazogira
biga, and they had marked it ready,
tiwali beerayo okufuuwa amakonde eri ensi zonna.
There will be a sounding of trumpet to all nations.
Atuwulire,
let's hear.
Isaya 18:3.
Isaiah 18 verse 3.
Mwe mwenna abatuula mu nsi, nammwe ababeera ku ttaka ly'ensi, ebendera bw'ewanikibwanga ku nsozi mulabanga.
Yes, he was
praised.
Again,
all nations of the world, when the nation will arise,
it is for a bendera
carries the flag of the glory of God.
No,
in the full knowledge, always listen to them. Nations were trained already on this issue to listen.
What
are we to bring out the full knowledge and the journey of heaven?
Journey
remind all nations
that
truly our home is in heaven. Nations, we told them, listen. And we know sometime back in 1995, Apostle John Mulinde
from
the prayer mountain
Uganda,
Uganda, in the world trumpet mission. Move on, prepare for this work. And there is something he has done. Promise that those who will be sent to fulfill this work, they are on the way. Right now, God already reached us. Move on, blow this trumpet. Raise the banner of reminding people that truly our home is in heaven.
And
we prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus, Son of the living God.
We
finish this verse saying,
Isaiah 18:3.
Yes, you
praise Jesus. It's the moment of the trumpets. Six trumpets sounding.
Like
seven groups of angels, how they are.
And
we just await for the seventh one. All the others revealed in this nation. Reveal them to all nations. In the journey of heaven. In the name of the Lord Jesus. Son of the living God.
Majorly
the marking is on the river Nile. Which many call the Holy River.
Yes, he was
praise Jesus.
And
just as it is, according to how we get explained in Isaiah 19:5-10. Isaiah 19:5-10.
Nama zigali kendera munyanja. Nomuga guli webuka negukala. Nemiga jiri unya. Obuga we misiri guli kewa negukala.
Yes,
praise Jesus. Some of the signs when the call is to exist. And that river is drying up. Even things surrounding it, they move on to get shaken.
And
that river known as Nile.
Yes, he was
praise Jesus.
Amen.
Even its source.
Uganda.
In the Uganda.
Africa.
The part of Africa. Let's move on with here. Isaiah 19:6.
Obuga bwe Misiri buli kewa nebukala. Ebitogo ne saalu biri wotoka. Amalundiro agali kuchiira. Kulubala marwa chiira kwenyini. Nebyonna ebisigibwa kuchiira. Biri kala.
Yes, Jesus.
Right from the source.
Iranga tumanyi amasaji abangereza.
And we know that the men, the English, they came on to look for that river in 1903, and they said they are seeking for a holy river of the history of the belief, and they hoped where that source is, they will come out a great revival. There will be and come out a new generation. All that you find in the call of the nation. Here we've gotten a little for you. Why this remembrance? Which of them of heaven? In this our nation Uganda, in the new generation, with the full knowledge of God, when
he
came to put the best in Africa, known as Egypt in the eras past, together,
yes,
praise Jesus.
He
visually showed his second coming on the clouds.
Focus in Africa.
We focus much on Africa,
Egypt,
which was known also as Egypt in the eras before. But the best way the source of that river was is right there. Let's end with this coming of the swift cloud. And it's focused on Egypt or Africa. Based on the power of Africa, Uganda. Isaiah 19:1.
Omugugu gwa Misiri, laba, Mukama yebagadde ku kire ekiyita amangu najja mu Misiri, n'ebifaananyi bya Misiri birinyeenyezebwa mu maaso ge, n'omutima gwa Misiri gulisaanuka mu yo wakati. Era ndirwanya Abamisiri n'Abamisiri.
Yes,
agamba, he is saying,
nti ali ku kiro ekiyitaba,
he is on the swift cloud,
afokasinze Egypt,
is focused at Egypt,
emanyiddwa nga Africa,
that known as Africa,
naye olw'okulambika kw'omugga Kiyira,
but by the mark of River Nile,
base yenyini enakuba mu Uganda,
the right group base is in Uganda,
ekkula lya Africa,
the heart of Africa.
Yes, he was
praised Jesus.
Yes, so ngalwa ki
is the reason why
mwaka gwa 2009
in 1992
waliwo obunabbi bwava mu Australia.
The prophets who came from Australia
era nga buwandikibwako ne mawulire ga New Vision,
written about by the New Vision people,
nga bagamba omulimu gwa Katonda ogusembayo,
they see that God's final work,
kusinziira mu gwava lino erya
Uganda, in the nation Uganda,
saabalukanene abaana bangi,
not only those but many others,
bagenda mu maaso n'okulanga ebigambo mu
on to proclaim your own word,
paka mukama bwe yayongera okubinyweza,
until God moved on to establish them,
n'abimbikulira mu lugendo lwe,
and reveals them in the journey of heaven,
the series ezokwolesebwa,
the series of the vision,
ndoto,
the dream,
okukyusibwa,
the trance,
azota,
Urim,
the Thum,
and the Thummim.
Kama kuwa mukisha,
may God bless you,
kubanga utegete kubigambo bino,
for you have understood of these words,
iranga omu kubonero,
and one of the signs
kubonekeza ndalanti aliku chile chita,
which proved that is on the swift cloud,
ya gama mbirebi ya Misri wajia kwa wali wanakana Africans,
so these Africans will fight another African nation,
wajia kubamu na entari,
they will be having battles and wars,
kwa zirama kwa tulisi zona,
maybe even all over the entire world,
so mele kwa kukunyiri wa tulisi,
let's print that verse here,
Isaya esula ya kumina muenda, n'olunyiriri olw'okubiri.
Isaiah 19 verses 2.
Era alirwanya Abamisiri n'Abamisiri. Era alirwana buli muntu ne muganda we, na buli muntu ne mulirwana we, ekibuga n'ekibuga, obwakabaka n'obwakabaka.
Yes,
Jesus. You heard these signs clear. These signs, they are the signs right in Matthew 24, which show the coming of the Lord Jesus. Nations fight with the nation. But he showed there are the signs which mark his coming back. Moves on focusing on Africa, known as Egypt. But the pearl of Africa, Uganda, as the mark of the River Nile is, that we prepare for his birth, through preaching the gospel of the kingdom of God. Let's read in Matthew 24, verses 9 and 14.
Matayo esula ya abiri munya olunyiru wa mwenda.
Matthew 24, verses 9.
Bwebali bawaayo mwe mubonyebonyezebwe, bali batta namwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi balyesittala, baliwaŋŋanayo, balikyawagana. Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja.
Ebiro ebyalambikibwa,
the era which were marked here,
ebyokuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda,
the call of the nation Uganda,
teekateeka amanga gonna olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu,
all nations for the coming of the Lord Jesus,
ebiro ebyo era byebyalambikibwa,
those days were the same mark,
okutonderamu omulimu omupya ogulina okumanya Katonda okujjukiza,
yet within it the full knowledge of God,
ate era byebiro
that the same season
ebyekitabo ky'okujjukiza,
the book of remembrance,
olugendo lw'eggulu,
the journey of heaven,
olugendo lwange naawe,
my journey and your journey,
ayongera n'agamba,
he moves on and says,
mbireebe,
in those days,
wajja kubaawo bannabbi b'obulimba bangi,
there will be many false prophets,
n'ebyamagero by'obulimba
bingi, many false miracles,
katuwulire,
let's hear,
Matayo 2:11,
Matthew 24:11,
ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja, balikyamya bangi, era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa.
Olw'abannabbi b'obulimba okuyinga obungi,
because of false prophets becoming many,
obunyazi bwabwe,
and their robbery,
okunyaga ekkanisa n'abaana
bakrown the church and the children of God,
n'okubabonyabonyambizibwa ebyenjawulo,
to make them in different problems,
okwagala kw'abasinga obungi nga kuwoze,
the lack of many is wrong called,
enjiri y'obwakabaka bwa Katonda,
the gospel of the kingdom of God,
eddamu okubuulirwa amanga gonna,
presumed to be preached in all nations,
eryoka ebeera obutuliwa,
then to be a witness,
katusoma olunyiri luno,
let's read this verse,
Matayo abiri mwenye kuminanya.
Matthew 24:14.
Nejiri eno eyobu wakabaka, elibu uliwa monsizo na, okuba omujulirwa mu mawanga gonna awe nkomerero n'ebyokejja.
Yesu yebazibu. Agambye Matayo abiri mwenye kuminanya.
Matthew 24:14.
Hagama nengiri eliyo bwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Eribulirwa mwanga gonna.
To be preached to all nations.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Awe nkomerero ly'okwetuuka.
And then the end will come.
So Mukama waffe okudda kwe.
Now the coming back of the Lord.
Oli mu kubanga tuzzeemu okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
As Christ, you preach the gospel of the kingdom of God.
Bwakabaka bw'omuggulu.
The kingdom of heaven.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna.
And to all nations.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Ndowooza okakasizza.
I think you've proven.
Ekiri mu Isaiah 19.
What is Isaiah 19?
Onyolo 19.
Verses 19.
Paka 2 mulungu.
And 21.
Agamba nti waliberawo empagi.
And it said there will be pillar.
Era n'ekyoto.
And the altar.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna.
And to all nations.
Mu nsi eyo waliberawo ekyoto ekyo.
That one will be that altar.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
N'empagi y'obujulirwa.
The pillar of the witness.
Tuddemu okusomeko.
Let's repeat and read it.
Isaiah esula ya 19 olunyiriro 19.
Isaiah
19 olunyiriro 19.
Isaiah 19:19.
Kulunaku luli waliba ekyoto eri Mukama wakati mu nsi y'Emisiri, n'empaki eriba ku nsalo yaayo eri Mukama, era eriba akabonero era omujulirwa eri Mukama ow'Eggye mu nsi y'Emisiri.
Owulidde bulungi.
Haleluya.
Empagi n'ekyoto,
the pillar and the altar,
eky'ekigambo kya Katonda,
the word of God,
mu njiri ey'obwakabaka bwa Katonda,
the gospel of the kingdom of God,
obwakabaka bw'omuggulu,
the kingdom of heaven,
ebeere obujulirwa eri amawanga gonna,
a witness to all nations,
olw'enkomerero ly'okwetuuka,
then the end will come.
Era tuwalabye nti ensi eyeeyama obweyamo.
We know that this nation vowed.
Na Uganda we tuli leero.
As Uganda we are today.
Olwaka naone ku lw'ensi
yaffe. Of God and our country.
Okusobola okuteekawo empagi n'ekyo.
Able to put in place the pillar and the fire.
N'ekigambo kya Katonda.
Of the word of God.
Okubeera obujulirwa.
To be a witness.
Eri amawanga gonna.
To all nations.
Nga tuyita mu kubuulira obuto enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
Has presumed afresh the preaching of the gospel of the kingdom of God.
Okubeera obujulirwa eri amawanga gonna.
To be a witness to all nations.
Olw'enkomerero ly'okwetuuka.
And then the end will come. That's where the journey of heaven is. To address the gospel of the kingdom of God and reveal it.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
The gospel of the kingdom of God.
And we
come back the other time.
Tukutegeeza ensonga lwaki.
We tell the reason why.
Olugendo lw'eggulu lwange naawe.
The journey of heaven is for me and you.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Mukama akuwe omukisa.
God bless you.
Wibale kujja.
Thank you for coming.